What's up, Paul?
Caesar on the base.
Wakedde ng'omulyango luguddwa lwa bufumbo. Nali manyi kizibu okubaawo. Zitya n'obabuulira eyesiga Mukama Katonda. Okutte wagumu wa kisanyu totamu kutunda mwoyo gwo. Agenda kuwanguza zimazima nalinekubagiza ngezi y'omukwano nkitya nnyo bandowoozesa kiganya ekisinga bwe nategereza n'ebigambo nemanya bulungi Katonda obufumbo kye kirabo ekisooka okwagala nakyo si musango kasita muyita mu mateeka nenefulirayo nang'omuntu kekaseko kumatama kano oyagala kinkuwe yagala ekirabo kyotomalewo omutima obeera omaze oyagala kinkuwe yagala ekirabo kyotogabeeko omutima obeera omaze onyumidde nnyo mu gawuni yo nekasimayiro kagenddeko lengera bali we batulaze essanyu nabo ani yamanya nti kiribaawo nenkunanika empeta ku ngalo mu maaso g'abangi kikoze bulungi nakyo nkusuubiza omukwano gukolokota wansi w'enjuba njogera mazima kulaba mu bingi kye nkusaba tonjiwa kwagala tondumya bebi tuwanise bendera ekimuli ku musana olumu tekirama kimulisa ku nkuba obufumbo kimanye bulimu amakoona okulembeza nga ssanyu kusaba bwe mbanga n'omusango ekisenge ye kava Katonda gy'ali ye musumba waffe abe wakati wo nange oyagala kinkuwe yagala ekirabo kyotomalewo omutima obeera omaze oyagala kinkuwe yagala ekirabo kyotogabeeko omutima obeera omaze ontabuulira ng'akacyayi kasupima bulungi amajaani tupanga temuli kasukaali okwagala lugendo luwanvu osanga ne mu makubo emisanvu wewesiga muno gwe musingi ekiyala omutonzi gw'okulembezanga gwe kasita omuyita nti taata ebitono n'ebinene obibuuse kwagala tonumya pepi tuwanise bendera ekimuli ku musana olumu tekirama kimulisa ku nkuba obufumbo kimanye bulimu amakoona okulembezanga ssanyu kusaba bwe mbanga n'omusango ekisenge ye kava Katonda gy'ali ye musumba waffe abe wakati wo nange oyagala kinkuwe yagala ekirabo kyotomalewo omutima obeera omaze oyagala kinkuwe yagala ekirabo kyotogabeeko omutima obeera omaze oyagala kinkuwe yagala ekirabo kyotomalewo omutima obeera omaze oyagala kinkuwe yagala ekirabo kyotogabeeko omutima obeera omaze